Download kupitia pdjtv.com.
Wa babe ya meneja sultani yo nyoka
Harry
mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao
yeah mina wanangu barida wanangu wa shida wanangu so far saila bado na kwenda na mida sometime niko doro ila wana wanati kisoro toka tuna issue leo tuna kitu angalau tuna changa zichoro wana soe pesi niamini kijajua na kushuya chini ukileta nini nini utelewa tofauti ya boxer na bikini yeah uyo mwanangu Kasim na yeye na mwanae Sadim mwana asoma kesi za wana kitani utasema uyu mwana Hakim na mwanangu Salim si mmoja naibuka na gym na wanangu kibao wa nguvu kwa mtani la bado wendage ta gym
wanangu naona kibao wanaovimba wachawi waende zao wanangu wa kweli hata changu cha kwao chao cha kwangu ndo naishi nao mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao wapambe nuksi acha tena chana nao mina wao kibampani tushe shimesha kibao lafiki fake acha tena chana nao mina wao kibampani tushe shimesha kibao wanangu wao wao ndo supporter zangu tena wana enjoy zikipigwa ngoma zangu zombe kipigwa leo nangu wananua bia wanavozitumia wasubiri kuambiwa asa nende wapi kwa boss chambasi nirundi mbaka nyumbani jebula na mabegani mwanangu noka msauzi mtailandi na sultani nikitoka kita naenda kwa baba shira baba gabrieli ntamkuta utawara
yeah mina wanangu barida wanangu wa shida wanangu wa sofa saila bado na kwenda na mida sometime niko doro ila wana wanati kisoro toka tuna issue leo tuna kitu angalau tuna changa zichoro
mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao mina wanangu kibao mazera kibao inilo fly now wanangu kibao
uwa uwa babe awe bizo mwana mwanangu kidoji awe kizo dadi mwanangu waka ya meneja sultani yo wanangu ataiga dosa mbabe RIP mwanangu tozo na mdogo maswaibu chidi minuno baba isamu na mwanangu baita baita kibodi kapiga tena mwanangu timamu na mwanangu jeyala mwanangu chulila the star will shine mziki damu nimeisha yo